Jesus.
Sapite chonde ukale nani, usapite chonde ndi magukonda, usapite chonde bwenzi langa iwe, usapite chonde waposa golide. Usapite chonde ukale nani, usapite chonde ndi magukonda, usapite chonde bwenzi langa iwe, usapite chonde waposa kolide. Tilindia bwenzi ambili pamoyo watu, omwe tima wakonda wonati kondanso, koma si wetu bwenzi langa wapambana kuposa womse, tangu dikila kochonde pangono chabe. Umandi kweza pa mamba kundifuvigitsa ndichana, mwaiwe shayitani yamamangidwa dzingwe wandilira. Korani yidetseka mwaiwe muli kuombolelwa kumoto, chikululu kokulu wetsedwa chana. Usapite chonde ukale nani, usapite chonde ndi magukonda, usapite chonde bwenzi langa iwe, usapite chonde waposa golide. Usapite chonde ukale nani, usapite chonde ndi magukonda, usapite chonde bwenzi langa iwe, usapite chonde waposa golide.
Salila ini nilila msandilese ndango yenela kutelo nizikiti imazazai timakonda nangati ya namoti Korani pose pose zustangala sama shama ijabu ana ya magufana wawate ilezo sanganata takwa yeni yeni jana kono kila mashalla za chisuni huwe ukama beta umateka zonsezi sisi wone kanso tachifu kwa ini ndiku kupemba chonde
usapite chonde ukale nani, usapite chonde ndi magukonda, usapite chonde bwenzi langa iwe, usapite chonde waposa golide. Usapite chonde ukale nani, usapite chonde ndi magukonda, usapite chonde bwenzi langa iwe, usapite chonde waposa golide.